Walamo is not a Walamo is not a man de dunia ha. Walamo is not a man de dunia ru. So na Yesu Kristo unik is no ma. Awara lao atu banamo. Walamo is not a
is not a man de dunia ha.
Walamo is not a man de dunia ru. So na Yesu Kristo unik is no ma. Awara lao atu banamo. Amari sembe, sembe, his natama. Amari andal, andal, his natama. So na Yesu Kristo unik is no ma. Awara lao atu banamo. Walamo is nata.
Walamo is nata mande dunia ha.
Walamo is nata mande dunia ru. So na Yesu Kristo unik is no ma. Awara lao atu banamo. Amari baude, baude, his natama. Amari hikma, hikma, his natama. So na Yesu Kristo unik is no ma. Awara lao atu banamo. Walamo is nata.
Walamo is nata mande dunia.
Walamo is nata mande dunia ru. So na Yesu Kristo unik is no ma. Awara lao atu banamo. Amari jaudi, jaudi, his natama. Amari famo, famo, his natama. So na Yesu Kristo unik is no ma. Awara lao atu banamo. Walamo is nata.
Walamo is nata mande dunia.
Walamo is nata mande dunia ru. So na Yesu Kristo unik is no ma. Awara lao atu banamo. Walamo is nata.
Walamo is nata mande dunia.
Walamo is nata mande dunia ru. So na Yesu Kristo unik is no ma. Awara lao atu banamo.
Kude nelabe fasluol nayabol yake Pierre e Yohana don bolwana yimbe liman en e mawdo aynobe haykaliru e saduki en fu ngari ha mabbe be tikki ngam nelabe dido godon andina yimbe no Allah ummitini Yesu diga mayde ngam majum maybe fu tammi ummitine gobe yonki ngam man be nangibe be mabbi be ha suudu fursina be mbada e kita tawon ngam hiri. Amma dudbe ha nanbe bolle nelabe be nuddini ha nuddu en badi bakin worbe ujine njo jango man mobbe yahudu en e dotti en e modi be tawreta kauti ha ursalima be kauti be horejo liman en bietero Anas e Kayafas e Yohana e Alexandir e worbe der yimbe Anas be darni nelabe yeso mabbe be jami be
noy on njamdi tiniri bosdo o bawde de mardon moy hokki on bawde man.
Ruhu cheni do hewi Pierre o jabi
ya maube e onon dotti en min gullama yeso mon hande ngam dalila kugal bongal ngal min badani bosdo o yamditi onon be yimbe Israila fu sey andon neddo o dari o jamo yeso modon ngam dalila inde yeso almasihu mo nasaratu kanko on gafimo. Amma Allah ummitini mo diga mayde do Yesu o deftere Allah wolwi nde wi'i hayre nde mahobe guddini kayre lati burnde saman hama ko tanke beten kisndam gam wala goddo fere ha duniyaru sam mo Allah hokki bawde ha en keba hisrugo be mudum
dawrobe yahudu en kaydini gam be gi'i Pierre e Yohana kulay sam sakonde be tawi na be teddube na be jangube bo nden be pami be don gondi be Yesu amma wala ko be bawi wi'ugo ngam be ngi goddo bosdo goddo dari be Pierre e Yohana o jamo ngam maju be ngurtini Pierre e Yohana yasi be puddi yewtugo hala ka chaka mabbe be bi'i
ko mbareten yimbe be chaka yimbe Ursalima fu wala mo anda ka e fiol gol be badi en bawata yeddugo dum.
Amma ngam ta halaka besda sankitago ha yimbe sey en ngeccabe tabe meta wolwango komoy be inde Yesu
nden be ewni be fahin be kadibe be mbiita be meta andingo yimbe hala Yesu sam ko wolugo inde mako amma Pierre e Yohana njabi
onon be ko emon ta e halaka ko woni boduma Allah dowtanago onna malla dowtanago Allah
ngam dole min tokko wolugo ko min gi e ko min nani.
Dawroɓe mbolwani ɓe be caatal fahin ta ɓe mbaɗa ɗum nder ɓe njoofi ɓe. Ɓe tawai dalila hiitaago ɓe ngam yimɓe fuu ɗon teddina Allah ngam haala ka. Goɗɗo mo ɓe njamɗitiri ɗum be kayeefi duuɓi mum ɓuran 4. Nde ɓe njoofi Piyer e Yohaana ɓe lori haa yimɓe maɓɓe. Ɓe ngecci ɓe ko mawɓe liman en e dawroɓe mbi'i ɓe. Nde yimɓe maɓɓe nani ɗum ɓe fuu ɓe tori Allah be ɓernde woore.
Yaha jawmirawo, an woni tagɗo asama e lesdi e beeli e maaje be ko woni ton fuu. An waɗi kaaka amin Daawuda suka maaɗa wolwa be baawɗe ruhu ceniiɗo nde o wi'i. Koni ummatooje umminta haala? Koni yimɓe nufoto ko woni meere? Laamiiɓe duuniyaaru ɗon mbaɗa fitina, aardiiɓe bo ɗon kaɓɓa dabare dow jawmiraawo e dow almasiihu mum. Ngam bana non Hirudus e Pontius Pilatu e ummatooje e yimɓe Israyila ɓe fuu ɓe kawti nder berniwol ngol dow suka maaɗa ceniiɗo mo a waɗi ɗum almasiihu. Ko ɓe kuuwi fuu, an hoddirno ɗum be baawɗe ma e muuyo ma. Jonta yaa jawmiraawo, nan haala maɓɓe kalluka. Hokku suka'en ma baawɗe wolwugo bolle maaɗa be hoolaare bilaakulol. Wangin baawɗe maaɗa, yamɗitin nyawɓe. Watkuuɗe kaayeefiije e kayniiɗe ɗe kuuwe be baawɗe Yeesu suka maaɗa ceniiɗo.
Nde ɓe timmini du'aago, nokkuure nde ɓe kawti haa mum dimbi. Ɓe fuu ɓe keewi ruhu ceniiɗo, ɓe puɗɗi wa'atingo habaru Allah bilaakulol. Jama'aare luɗɗinɓe laati ɓernde woore e hakkilo wooto, walaa biiɗo.
Jawdi am, min feere am mari.
Ammaa ɓe kawti ko ɓe mari fuu be baawɗe ɗuuɗe nelaaɓe ceedi ummitineeki jawmiraawo Yeesu. Allah barkiniiɓe fuu be barka ɗuuɗka. Walaa talakaaji caka maɓɓe. Marɗo gese malla cuuɗi soori ɗum, waddi ceede coggu man, jo'ini haa nelaaɓe, kamɓe ndokkata ceede man haa koo moye fodde haaje mum. Nden woodi goɗɗo lewinkeejo bi'eteeɗo Yusufu, dañaaɗo haa Kiprus. Nelaaɓe coyimo Barnabas bana wi'igo cembiɗinoowo yimɓe. Kanko bo o soori ngesa maako, o waddi ceede man haa nelaaɓe.